Shake son tabonga the truth. The wall ikona new photos. Jui kame notice. Lazima enjoy vita. Ndo enjoy for peace. Dream is born. Na womb near rabbit. Lupita kuongele hadwa kwa speech. Your dreams are valid. That chapter is done. Sita deny Q Petro. Zile favors ni mwale test JT shatter credo. And I never ask anything in return both. All I wish for ni tuwe na blueprint ya growth. Tuli fryaje, mavoko walichukuliwa na Wasafi. So talented, siamini walikutema Wasafi. You called me, time ulikosana na Wasafi. Talk to Daya, hope muliachana Rosafi. A real farewell, naona mtu ya mekua na bonga. I wish you nothing but the best, vile miaka na song.
You should know that I will be right here for you.
We agree to disagree, no need lawyer deal na case. Timmy, congrats on your headphone, deal na pace. Plans tulikuwa nazo, hope utazi follow mdogo. Sikumbushe watu vile nili design your logo. Vile nilishare watu walisema that stupid. Nilikuwa nimebeba talents, nimebeba arrow ka Cupid. Congrats on your album, atua karibu ligi. Hizo watu umechukua sini bigi bigi. Just the other day nilikall Jalas to push digi digi. Nani welcome kwangu mple na Irosh na Jeezy. Family bado, ndio order of the day. Never had bad intentions, kasong yetre. Na vile flow ili crack na sina smiti ni umeniaje. Move to other things ilibidi ni waache. I glass either jua ni half. Fee, congrats on the baby you're about to have. Nilishai pay a compass, naomba uende mbali. Juzi tu, ndo tulishoot video ruka na kali.
You should know that I will be right here for you. For you. Know that I'll be there to watch your dreams come true. Come true.
Zile migrants ni nazo mara moja iweze fiche. Doka nasema ni vile nimebeba crown kwa kichwa. Pascal after Selena, lazima album yetu. Akta mnoma wakoneka singer na pray to. Let it run in your jeans na isi fade to. Femi kuna mdomo mingi kwa maski wambiwa brush. Wambia vile kukwa adiremi na accounti kona cash. Promise kukwa contract na pia kwa mdomo. Ata uhameleo stai wacha kushika mkono. Messages mnatuma sa zingine na blue ticks. Sunday muzi raimisha na blue jeans. Oya nani, and your father got sick. I made sure uko na doya hosi. Wacha vile sayuko kwa sako tseng sitoshi. Na sukuma sukuma vako ya matonya. Yani sayi mtoya na sao matiti ya linyonya. My view itaja I change, niliona kitu special. By the hand that feed you na kuna lunch kesho. No bad blood, tuingi studio tukachore malaya. Dear friend ni mekumis, we call some time.
For you, know that I'll be there to watch your dreams come true. Come true. You should know that I will be right here for you. For you, know that I'll be there to watch your dreams come true.